six song. Kama miti ni dana, tajua la subuhili na vitamini basi na muziki pia. Uliletwa na Mwenyezi Mungu aliye hai ambaye kazi zake kamwe ya kuwahi kukosea.
Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Live for life, you feel me. Makini jogwa, hizi flow ni somo. Bila muziki, ngumu si waki normal. Vali ya muleta, usigizi fofo wa pono. Ila vitamini music, ukulaza unono.
Money, yeah. Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Hata vitamini music.
Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Hata vitamini music.
Tunaimba, tunasikiza, tunarap sometimes, tunacheza.
Yake haisimuliki, ndo maana mbele siwezi kuacha muziki. Baba na mama washanipa go ahead,
wanitufanya jaa.
Kwa nguvu zao mashabiki na marafiki wakanipa mic, waka speaker. Zina basti, never lose up, never give up. Kama mziki upo kwenye damu. Never lose up, never give up. Kama mziki upo kwenye damu.
Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Piano, snare, kiki, guitar. Mziki ya uja enea ila vitamini pata.
Unanifanya nasafiri kima wazo. Unaniongezea feelings so manana love. Sauti hii kisikika when you love and enjoy more than Tanzania, Kenya, Uganda, Africa. This is Piramini Music.
Uimba, kusikiza, rap na mcheza.
Life, you feel me. Makini jogwa, hizi flow ni somo. Bila muziki, ngumu si wagi normal. Vali ya muleta, usingizi fofo wa pono. Ila vitamini music, ukulaza unono. Naitaka replay kabisa nini once more. Naifanya bila kikomo. Vitamini music, ndo vitamini marufu. Haikuchoshi, utairudia maradufu. Muziki mzuri, njie familia GMF. Vitamini A, uzidisha wezi wa kuona. Ila vitamini music, uwaonyesha mpaka vipofu. Wanasiasa wanatumia kwa kusanya watu. Hazina nguvu tumba zao kushinda sauti zetu. Hauna mipaka, dunia nzima unachingua. Bila muziki staki imagine ambavyo ingekuwa. Ni tiba, hutibu, stress zinaua. Katiba ingekuwa wimbo wengi wangeijua. Vitamini B utongezea kumbukumbu mazee. Vitamini music huwakumbusha wazee. Ujana wao, utoto wao, hisia na wapenzi wao huwatuliza akili. Protein hutupa nguvu za mwili. Vitamini music wapa wanajeshi ya siri. Who is in the house, our city. H-R-P-H-O-P, our city. Jo makine mpele nine. Let niggas shine. We sign up.
Good music. Kuimba, kusikiza, rap na kucheza.
Hata vitamini.